qaar ka mid a hogaamiyaasha haweenka adduunka ayaa shaqada ka tegaya. Scotland Nicola Sturgeon ayaa dhowaan waxa ay ku dhawaaqday inay iska casishay xilkii wasiirnimo ee ugu horreeyey, iyada oo sabab uga dhigaysa dhibaatada culus ee shaqsiyadeed ee nolosha siyaasadeed.
Since my very first moments in the job, I have believed that part of serving...
Tan iyo daqiiqadihii ugu horreeyey ee shaqada, waxaan rumaysnaa in qayb ka mid ah u adeegidda wanaagsan ay tahay inaan si dareen leh u ogaado marka ay ku habboon tahay qof kale.
When the time is right to make way for someone else.
Xisbigeedu waxa uu ku turunturooday dadaalkiisa ku aadan madaxbannaanida Scotland. Laakiin Sturgeon waxa ay si sharaf leh u sheegtay inay doonayso inay waqti badan la qaadato qoyska.
Waxay naga caawin doontaa inaan dhisno mustaqbalka.
Dalka New Zealand, Jacinda Ardern ayaa iska casishay bishii Janaayo xilka ra'iisul wasaaraha. Iyadoo kor u kaca sicir bararka uu waxyeeleeyay sumcadda xisbigeeda, ayaa Ardern waxa ay daliishatay in baahida hooyonimo ay tahay sababta ugu weyn ee ay uga tagayso shaqada.
Waxay naga caawin doontaa inaan dhisno mustaqbalka.
Aqalka Kongareska Mareykanka, siyaasiyadda Nancy Pelosi ayaa bishii November waxa ay ka taraasushay doorkeedii aqalka xisbiga Dimuqraadiga. Halka Afrikana, madaxii maxkamadda sare ee Ethiopia Maiza Ashenafi ay iscasishay bishii Janaayo. Rangita De Silva De Alwis waa khabiir ku takhasustay takoorka ka dhanka ah haweenka oo ka tirsan jaamacadda Georgetown ee macadka haweenka nabadda iyo amniga.
I think what we see in the great resignations of women leaders is that the ecosystem is not women friendly.
Waan garanayaa waxa shaqadani ay qaadanayso. Waxaanan ogahay in aanan haysan wax ku filan si aan hawshan si cadaalad ah ugu qabto.
That they no longer are sustainable.
Dhanka kale, cilmi baaris ay sameeyeen LeanIn.org iyo shirkadda McKinsey waxay soo jeedinayaan in haweenka shaqadan ku jira ay rabaan mushaar wanaagsan iyo dabacsanaan badan oo xagga shaqada ah, waxaana ay diyaar u yihiin inay beddelaan shaqooyinka si ay u helaan. Waxay u badan tahay inay rabaan inay ka shaqeeyaan guriga, laga yaabay in ay daryeelaan xubnaha qoyska. Mar labaad, Rangita De Silva De Alwis.
I think it is getting more acceptable to be.
Waxaan u maleynayaa inay sii kordhayso in aad loo aqbali karo in la noqdo daryeele hogaamineed.
Cilmi-baarisyada qaarna waxay u muuqdaan in markay hogaamiyaha dumarka u muuqdaan kuwa dabacsan oo aad u adkaysi badan, waxa ay u muuqdaan mid aan ka duwanayn dumarka kale. Madaxweynihii hore ee Malawi, Joyce Banda, ayaa wargeyska The Guardian waxay u sheegtay in dhaleeceynta ugu weyn ay u janjeerto in ay dumar yihiin. Laakiin dhammaan maaha hoos u dhaca haweenka ee hoggaanka. Khubaradaha ayaa waxay sheegayaan in isbeddelka shaqada ee waqtiga dhiman ee Yurub ay caawin doonto haweenka, iyo sidoo kale qoondaynta matalaadda haweenka ee ganacsiga. Waxaana ay sheegeen in dhaqamo badan ay caadaysteen inay la kulmaan madaxda haweenka. Elis Evans waxa ay barataa hogaamiyaasha haweenka, casharana waxa ay ka bixisaa labada jaamacadood ee Harvard iyo Yale.
In cultures where female leadership has long been institutionalized, such as in Scandinavia, then there is very
dhaqamada ay hoggaanka dumarka muddo dheer ka shaqeynayeen sida Scandinavianka, waxaa jira taageero aad u sareysa oo loo fidiyo hogaamiyaasha dumarka. Run ahaantii, kala bar hoggaankoodu waa dumar.
Markii ay dhiibtay majaraha, afhayeenkii hore ee aqalka Nancy Pelosi waxay la tacajabtay inta dumar ah ee ka shaqeysa aqalka marka loo eego markii ay ku biirtay 5 iyo 30 sano ka hor.